era kati owedde munamanyi abalala bo bakulakulana gwena yera byagana wageza kono kukozese dogo wayongera kwesiba
kati manya kya wali katunda kya wali mbere tachuka kuma kabibe bizibu bitya tuba katunda wo olaba yamuya gatano iya nyama zokufa azikwa tanaka
abantu baje mufufu banji naba wobulamu bweyagaza abalala baje mukunyomwe bwabanji naba webitibwa katonda tasusola bantu lwachi tumsaba nawe nakuwa igava mukulimbe bwa sitani eyajo kuta igava mukulimbe bwa sitani eyajo kuba obadogo wadde tubitia teri dogo kuyisira ililikola omusayi bwetu gukobola gutubikera gututasa kabikona alichewunya katonda lwalivaya kuyimuse buli omwali kwewunya wesaba lindirira mukama olunakulu lulija omugwagwa yagamba ntirero busibye tebulicha era bwatyo yagamba nti omusana gwase tufude naye abesiga mukama tugamba ntichiwede abesiga mukama